Tshifanyiso tsha 2. Naomi na Ruth vha humela Isiraele. Kha Ruth wa u thoma ndima ya vhuṱanu na vhuthihi vese ya 12:2. Mme wa uyo muṱa vho vha vha tshipfi Naomi. Vho mazwale vho vha musi vha pfi Ruth na Orepa. Naomi o humbula u vhuyela shangoni ḽa Isiraele. Ruth na Orepa vho fara lwendo vha ya Isiraele. Ndi hone Naomi a tshi ri khavho, ndi ngani ni tshi fanela u ṱuwa na nṋe? Na ndi kha ḓi to kona u vha na vhaṅwe vhana vhanga vhahulwane. Humelani mahayani aṋu vhananga, ndo no kegulesa u nga vha na muṅwe ṅwana. Mudzimu vho ntshandukela. Orepa o kuvhatedza Naomi, a mukhisa a humela hayani ha vhabebi vhawe. Hone Ruth a nambatela Naomi ari, u songo nyata uri ndi u ṱutshele. Hone wa ya nne ndi ḓo ya hone, wa dzula ndi ḓo dzulavho. Vhathu vhau vha ḓo vha vhathu vhanga, mudzimu wau u ḓo vha mudzimu wanga. Ngauralo Ruth a ṱuwana na Naomi Bethlehem, shangoni ḽa Israel.